You mean the world to me. Please give me one more chance to prove my love to you. I love you, I love you.
Don't call me.
Oh no.
Baby, don't call me.
Mutwe kunetoro langa CD ROM na eche manji chino nange sichiri bubomu banja bagendo kaulira mazika gaba itemu mukwano obompulira sabo nziriremu kwe yali pulani esa ina backup nemu abagamba itu ending tears webafunyemu nsaba chisonyo wonawe nasobyamu bambi amasimu gange togafula bize gaddemu ne text kuwa disapu bambi zitunulemu buli webuzi bwo mutima gwange tekumbamu mbamba nyeri yomu yayo omulala kutudemu nga ina wakututa wali mukuza nyamu.
Don't call me.
Oh no.
Baby, don't call me.
Omutima gwange kunafuye.
Don't call me. Baby, don't call me.
Amazika gakulukuta.
Don't call me.
Baby, no.
Baby, don't call me.
Chabisola.
Don't call me.
Simuli mwa bantu bilioni musanvu na era teri yalinga gwe. You are so special. Nkwagala kuva ku ntobo y'omutima gwange. Ngaddaluwa chankala nyo bongo bwange. Kati buli kiro ntunula ku kitanda kyange. Nesaba Katonda ne mugamba ekitange. Buno obulumi bugenda koma die wange. Naye taddamu mpulira nze nandi stressed. Nzijukira bu text we twerezanga every night. Nzijukira love we tamanyi ya Romeo na Juliet. Phone calls nga ngamba hello Mr. Right. Funa memories za kasikando ya gendera. Kati agamba simalako nga nakola nebya sisobola. Myaka etano tuchizimba mu second ya sibula. Sicheba ko mutima gubera guntukirira. Social media teyamba baloza ndi munafu babera bansekerera. Edi musajja nino mbigumira.
Don't call me.
Oh no.
Baby, don't call me.
Omutima gwange gunafuye.
Don't call me.
Baby, no. Chavisola. Oh.